khangelana ndizi bricks ningandiphazamisi delis combes thupha ke setyenzwa ye kuncuva ndinento yothanda uzibhetya usendibone mali enter choma nento yothanda uzenza
ndikwandini jonga jonga bricks ndingadiselanga bandla phangela namanje khangelani ke khangelani bricks andizi khangelana ndizi khangelani ndiwuthele ngoku
khangelana ndizi bricks ningandiphazamisi delis combes thupha ke setyenzwa ye kuncuva ndinento yothanda uzibhetya usendibone mali enter choma nento yothanda uzenza zibuzwa kumkhawu yekuhlebe
unento yothanda uyiveza xa sewusela uthanda uvente unento yothanda ubhenga xa sewuthize uthanda ubetcher unento yothanda uthetha xa sewuthunda yakwazi ames yakwazi ikhupha ithula amasomza mjide uyawadexa ayobhalele bitch mengenzwane phethileko sithi imedi cela undakhe nxanye iparallel imedi ngasipake ayingomacici anga ndifuna ubhuda ndiqhwabe
ufuna ukuxhumaxhuma kodwa soze ndake pure mats paper two asezapase khule ebaleni number 7 sozamakhe medi yasejos uyageza sozavase
ombe yami iyatshisa xa sekhisti ndikhupha phandle sithandela uChris Brown kancane ngomaskandi brisandiza ndifuna xoka inkubaso ndisikhabe sibanisa mhlele kum inkunzo vuke ekusendi
bacinga ndlala ukucekwa then utshome ethanda uthekwa bunde etafileni abanazo nezo manners
uthi ufuna ukubhalwa baby girl anight lanners
uthi ufuna ungala baby girl anight pepper
khangelana ndizi bricks ningandiphazamisi delis combes thupha ke setyenzwa ye kuncuva ndinento yothanda uzibhetya usendibone mali enter choma nento yothanda uzenza zibuzwa kumkhawu yekuhlebe
unento yothanda uyiveza xa sewusela uthanda uvente unento yothanda ubhenga xa sewuthize uthanda ubetcher unento yothanda uthetha xa sewuthunda yakwazi ames yakwazi ikhupha ithula amasomza mjide uyawadexa.